Sokuthola kulezo ndaba nobaba bethu baphela kulezo ndaba mawufuna ubumnandi uzothola kulezo ndaba nobaba.